Buvunaanyizibwa ku byenjigiriza mu disitulikiti ya Ntonde beralikirivu ku bizibu ebisensedde amasomero nti byandiremesa abayizi okukola obulungi n'okuzingamya ebyenjigiriza mu kitundu. Bano nga bakulembeddwamu omulambuzi w'amasomero mu disitulikiti eno Birungi Nazziwa Zulayika, bagambye nti ng'oggyeko okuba ne kaabuyonjo entono mu masomero ga gavumenti ebibiina tebimala, ate nga n'ebiriwo bikutte mu mbinabina nga byetaaga kuddaabirizibwa sinakindi kuzimbawo bipya.
Netubeera n'etteeka eddala erigamba nti abaana bamala okufuna abasomesa 8, then no dividing abaana bonyina, buli extra 5 mu basatu oba olina okufuna omusomesa omulala. Kati ekizibu kye tulina mu lyantonde tetufunangako siringi ng'eteredde. Lyantonde tulina ekizibu ky'abasomesa, tebabeerangako awo nga bakolezi nga bateredde. Kati abasomesa mu masomero gaffe batono. St Martin gye tuyita Lyantonde Primary School erina abaana 621, wano ku staff erina abasomesa 8, anedimasa kwalinga Chabuza Primary School ina abasomesa 7, na Nedimasa kwali nga administrator. Kasambya ina
onera mwennyamivu ku bazadde abakyakweka abaana baliko obulemu ne batabatwala ku masomero.
Nensaba bali planning committees, town council, district, kapisa ino obuzibu bwe butyo mu masomero gaffe. Ekirala ekizibu era kifina masomero gaffe, Kyabuza teyina quarters, Kasambya teyina yadde n'akamu. Kizibu ekirala kya special needs education. Mu Lyantonde district kirina abaana bangi abalina obulemu, naye abaana abo abamu basigala wakati babaleeta mu masomero. Kati weesanga nga tulina education officer in charge of special needs agezezaako okubeera ng'anoonya abaana abo mu byalo. Bakyaliyo kati ate ne facilities mu masomero nazo tetuzirina bulungi, tezikettalinga abaana abo. Tusaba olw'okulaba nga tufuna.